Izaga 30 verse 1. Amazwi kaAguri indodana kaJakhe waseMasa yathi indoda kuIthiyeli koIthiyeli noUkhali. Verse 2. Impela ngisula kunabanye abantu anginakuqonda komuntu. Verse 3. Angifundanga ukuhlakanipha ukuze ngazi ongcwele. Verse 4. Ngubani owenyukele ezulwini wabuye wehla na? Ngubani oqoqela umoya ezandleni zakhe na? Ngubani obophile amanzi engutsheni yakhe na? Ngubani omisile yonke imikhawulo yomhlaba na? Ngubani igama lakhe? Ngubani igama lendodana yakhe uma ulazi na? Verse 5. Onke amazwi kaNkulunkulu acwebile uyisihlangu kwabaphephela kuye. Verse 6. Ungenezele emazwini akhe, funa kusolo ufunyanwe ungumqambi manga. Verse 7. Yizinto ezimbili engizicela kuwe, ungangingqabeli nazo ngingakafi. Verse 8. Tethisela kude nami okuyize namanga. Unganginiki ubumpofu nengcebo, kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo. Verse 9. Funa ngisuthe, ngikuphike ngithi, uJehova ungubani na? Funa ngibe ngompofu ngebe, ngilone igama likaNkulunkulu wami. Verse 10. Ungahlebi inceku enkosini yayo, funa ikuthuke ube necala. Verse 11. Kukhona isizukulwane esithuka uyise, esingabusisi unina. Verse 12. Kukhona isizukulwane esimhlophe emehlweni aso, esingahlanzwanga ensileni yaso. Verse 13. Kukhona isizukulwane yeka kuzidla kwaso, nezinkophe zaso ziphakanyisiwe. Verse 14. Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba, namazinyo emihlatha ngomese, bokuqeda abampofu emhlabeni, nabaswelayo phakathi kwabantu. Verse 15. Umnyundu unamadodakazi amabili athi, siphe, siphe. Kukhona izinto ezintathu ezingasuthi nezine ezingasho ukuthi kwanele. Verse 16. Indawo yabafileyo nesizalo esiyinyumba nomhlaba ongasuthi ngamanzi nomlilo ongasho ukuthi kwanele. Verse 17. Iso eliklolodela uyise, nelidelela ukulalela unina, liyakukhishwa ngamagwababa angasemfuleni, lidliwe ngamazinyane okhozi. Verse 18. Kukhona izinto ezintathu ezingahlula ngokumangalisayo, yebo, ezine engingazaziyo. Verse 19. Indlela yokhozi emoyeni, nendlela yenyoka edwaleni, nendlela yomkhumbi phakathi kolwandle, nendlela yendoda entombini. Verse 20. Inje indlela yowesifazane ophingayo, uyadla. Abesesula umlomo wakhe athi, angenzanga isono. Verse 21. Phansi kwezinto ezintathu umhlaba uyazamazama, yebo phansi kwezine ongezithwale. Verse 22. Phansi kwenceku ekubekweni kwayo inkosi, nesiwula uma sisuthile ngokuhla. Verse 23. Naphansi kwesaliwakazi ekuganeni kwaso, nekuncekukazi ekulidleni ifa lenkosikazi yayo. Verse 24. Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni, kepha zihlakaniphile kakhulu. Verse 25. Izintuthwane ziyisizwe esingenamandla, kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo. Verse 26. Izimbila ziyisizwe esibuthakathaka, kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. Verse 27. Izinkumbi azinankosi, kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo. Verse 28. Isibankwa ungasibamba ngezandla zombili kanti sisendlini yenkosi. Verse 29. Kukhona izinto ezintathu ezinyathela ngesizotha, yebo, ezine ezihamba ngesithunzi. Verse 30. ingonyama iqhawe ezilwaneni ayihlehli nakusiphi. Verse 31, nehashi lempi kanye nempongo nenkosi phambi kwempi yayo. Verse 32, uma wenzile ubula ngokuziphakamisa wacabanga okubi, beka isandla emlonyeni wakho. Verse 33, ngokuba ukuphehla ubisi kuveza iphehlwa, nokucindezelwa kwempumulo kuveza igazi, kanjalo kucindezela ulaka kuveza ukuxabana.